SM Records.
Opina wangu, haya, haya, karibu nyumbani, haya, haya. Opina wangu, haya, haya, karibu nyumbani, haya, haya. Opina wangu, haya, haya, karibu nyumbani, haya, haya.
Nyumbani kaka dada kungoja, hata na mami kwenye japo mara moja. Tena hani sijipake na poda, kwetu nyumbani mami apendi vioja. Ila usije kachelewa, kina kako tonielewa, marafiki wakakerewa, mwisho siku tazomewa.
Na mimi natamani nikuone, na mimi moyo wangu upone.
Nikuimbie na rumba, na rumba, tuisakate rumba, na rumba.
Opina wangu, haya, haya, karibu
nyumbani,
haya, haya, haya,
karibu nyumbani.
Opina wangu, haya, haya,
haya, haya.
Toka barala na kupenda sura da Frida kilio ah, eh, Frida barida. Our love song sweet, surprising. There's something queen, my praising. Our love song sweet, surprising. There's something queen, my praising. Silike kinguma kibirit, katapiti wanafiki marafiki. Shika uchago kokoro, sina kongojo. Shika uchago kokoro, sina kongojo. Frida
wangu.
Saka na pigia sala goda nipe baraka kamu ya nanjala papewe sapa umenibamba walaijo umenimad neza shijifuka itike bongo mina wasafi reifani ya semechonjo imetesa waraita reta shida domination what a movie endele
haribenta mapenzi ya naniumiza walai nimekuzimia wazishi wazilibonga lakini mina kupenda
ati baby kwa kombi nimedata sina shaka kwa kwa nimefika y'all me know you are the one changi na ima baby ya mgata
yo sasha hapa mini ule dem bila bitia na wamada baby come slow he game ya mapro yeah baby pia mina kudata kwa mtu na ngojo
wa yon opina wangu haya.